tracks.
Mambia najitafuta, unasema sijipati. Muda wangu umekwisha now. Joni nakuona, moyoni sikuoni. Kwani ndo imekuwa vipi now? Oh, Angelina, mbona unanipea mashiti now? Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now? Oh, Angelina, mbona unanipea mashiti now? Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now? Kupenda misi choki, japo upendwa wezi ufosi. Penzi linahitaji noti, na kwa sasa misi toshi. Maskini tuko mbali na vitu vizuri, hata mademu wakali kwa pata shuhuli. Shule ni duro yani unambulia sifuri, na bado najitafuta na kabaki vuli. Oh, Angelina, mbona unanipea mashiti now? Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now? Oh, Angelina, mbona unanipea mashiti now? Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now?
Yeah, yeah. Big Bino, Love, mheshimiwa mpenzi wangu, lazima nikuheshimu, natembea na moyo wangu. Yeah, maisha kwangu yamesimama, wananipeleka wangu wangu. Sitaki jina libadilike toka wangu paka changu.
Unaona na kuchosha, unamua kunitosa. Wakati nisha kupromise, nitakutolea na posa. Mifuko haina kitu ila usinione kama lofa. Vovote nitatafuta, mimi siwezi kukukosa.
Angelina, mbona unanipea mashiti now? Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now? Oh, Angelina, mbona unanipea mashiti now? Angelina, kwani ndo imekuwa vipi now?